Abacamanza igice cya 19. Ibyabaye ku Murewi n'umugore we. Muri iyo minsi nta mwami w'Abisirayeli bari bafite. Nuko hariho Umurewi wasuhukiye mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu ashaka umugore i Betelehemu y'i Buyuda. Bukeye umugore we aramuhararuka akajya asambana, arahukana ajya kwa se i Betelehemu y'i Buyuda amara y'amezi ane. Bukeye umugabo we arahaguruka aramukurikira ari kumwe n'umugaragu we n'indogobe ebyiri, amubwira ineza kugira ngo amucyure. Nuko umugore amujyana mu nzu ya se. Sebukwe amubonye amusanganira yishima. Nuko sebukwe se w'uwo mukobwa aramusibya, amarana nawe iminsi itatu, bararya baranywa bararayo. Ariko ku munsi wa kane bazinduka mu gitondo kare, nuko uwo mugabo arahaguruka ngo agende. Se w'umukobwa abwira umukwe we ati: "Enda gatsima usegure umutima mubone kugenda." Nuko baricara baranywa barasangira. Se w'umukobwa abwira umukwe we ati: "Ndakwinginze rarahanira ijoro unezerwe." Uwo mugabo arahaguruka ngo agende, ariko sebukwe aramwinginga ngo yongere kurara. Ku munsi wa gatatu azinduka mu gitondo kare ngo agende. Se w'uwo mukobwa aravuga ati: "Ndakwinginze tuza twiriranwe tugeze ko bwira." Nuko barasangira. Umunsi ukuze uwo mugabo ahagurukana n'umugore we n'umugaragu we ngo bagende. Sebukwe se w'umukobwa aramubwira ati: "Dore burije ndabinginze murare hano, ijoro riraguye, rara hano unezerwe maze mu gitondo cya kare uzatahe." Ariko uwo mugabo ntiyemera kurara, arahaguruka arigaba agera ahateganye n'i Yebusi n'iyo Yerusalemu. Yari afite indogobe ebyiri ziriho amatandiko, umugore we nawe bari kumwe. Bagera i Yebusi umunsi ukuze, nuko umugaragu abwira shebuja ati: "Ndakwinginze ngwino dukebereza aha tujye gucumbika muri uyu mudugudu w'Abayebusi." Ariko shebuja aramubwira ati: "Ntituri bukebereze mu mudugudu w'abanyamahanga utari uw'Abisirayeli, ahubwo twambuke dufate i Gibeya." Maze abwira umugaragu ati: "Ngwino twegere umudugudu umwe muri iyo, turare i Gibeya cyangwa i Rama." Nuko barakomeza baragenda, izuba ribarengeraho bageze bugufi bw'i Gibeya y'Ababenyamini. Bakebereza aho bajya gucumbika i Gibeya. Agezeyo yicara mu nzira y'igihogere cy'umudugudu, kuko ari ntawemeye kubacumbikira. Nuko muri uwo mugoroba haza umusaza uvuye mu murima aho yakoraga. Yari umunyagihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu wasuhukiye Gibeya, ariko bene uwo mudugudu bari Ababenyamini. Yubura amaso ye abona umugenzi mu nzira y'igihogere cy'umudugudu. Uwo musaza aramubaza ati: "Urava aho ukajya he?" Aramusubiza ati: "Turava i Betelehemu y'i Buyuda tukajya mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu. Niyo naturutse njya i Betelehemu y'i Buyuda, none ndajya mu nzu y'Uwiteka, kandi nta muntu wanyakiriye ngo njyaniwe. Ariko dufite inganagano n'ibyo kurya by'indogobe zacu, kandi hariho umutsima na vino byo kumpazanya n'umuja wawe n'umuhungu uri hamwe n'abagaragu bawe, ntacyo dukennye." Uwo musaza aravuga ati: "Shyitse umutima mu nda, kandi ibyo ukennye byose aba ari jye bibazwa, ariko mwe kurara mu nzira." Nuko abashyira mu rugo rwe, agaburira indogobe z'uwo mugabo, boga ibirenge, maze bararya baranywa. Nuko bakinezerewe haza abanyamudugudu b'ibigoryi, bagota inzu impande zose, bakomanga ku rugi bavugana n'uwo musaza nyir'urugo bati: "Sohora uwo mugabo winjiye mu wawe kugira ngo tumumenye." Uwo mugabo nyir'urugo arasohoka arababwira ati: "Reka bene data, ndabinginze mwe gukora icyaha gisa gityo. Ubwo uyu mugabo yinjiye mu nzu yanjye, mwe kugira ubupfu bungana butyo. Dore ngo uyu mukobwa wanjye w'inkumi n'umugore w'uyu mugabo, abo nibo nsohora, namwe mubonone mubagire uko mushaka. Ariko uyu mugabo mwe kumugirira ibyo isoni nke bene ibyo." Ariko abo bagabo banga kumwumvira, nuko uwo mushyitsi afata umugore we aramubazanira baramumenya, baramwonona bakesha ijoro, umuseke utambitse baramurekura. Nuko mu museke uwo mugore aragaruka agwa ku muryango w'inzu y'uwo musaza aho shebuja yari acumbitse burinda buke. Nuko shebuja abyuka mu gitondo akingura urugi rw'inzu arasohoka ngo agende. Nuko asanga uwo mugore acuze umurambo ku muryango, intoki ze ziri mu irebe ry'umuryango. Aramubwira ati: "Haguruka tugende." Ariko ntiyakoma, ahera ko aramuterura amushyira ku ndogobe ye. Nuko uwo mugabo ahera ko arataha. Ageze iwe ashyira intumbi y'umugore we mu nzu, yenda icyuma amucagagura ingingo zose mo ibice 12, abyohereza mu bihugu bya Isirayeli byose. Nuko ababibonye bose baravuga bati: "Ibintu bimeze bitya ntabwo byigeze gukorwa cyangwa kuboneka uhereye umunsi Abisirayeli baviriye mu Egiputa kugeza ubu." Nuko nimubitekereze, mubigire inama mubivuge.